uyazi ukuthi kunjani phezukozo zonke izinto ezisemqoka empilweni yakho ezobudlane zakho ezeyimali oku 9 koku 10 konke kuyaphuphuma kahle khamba kahle kona khona lento eyodwa ekubangela usizi nokukhathazeka ngikubingelele mpina kwamukele futhi engosini yethu efresh ngingusibono BT Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks futhi uyazi kuba njani angithi sifuna ukusokola sikhalaze ngalento eyodwa ndlela thizeni sikwenze lokhu sengathi asibonisa nhlobo sikhohlwe lokho oku 9 okuhamba kahle kakhulu empilweni zethu kungani sikwenza lokhu ngicabanga ukuthi imvelo lethu ngakho kuza ngesankahla ongathi siyimpama ebusweni bethu uma ubuka uJesu ubona ukuthi akazange akhalaze nakanye ngempilo yakhe yebo eyikhathini eyithize wayebasola abafundi bakhe kwezinye ikhathi wabaxeka abaholi bezenkolo besikhathi sakhe kodwa sikhona isigameko lakhona wawumuzwa ekhalaza ngento eyodwa nje empilweni yakhe angicabangi kanjalo ayingisho esikhathini lakhona wadayiswa uJudas waqulisa icala ngobuqili washawa wahlaziswa okwathi ekugcineni wabethelwa ngeyipikile esiphambanweni lutho nakanye ukuba khona onakhalaza lokho kwenza ukuthi konke lokukhalaza sihlale sikuthwele ngeqoma usuku nosuku kuvese kube injengenamazinyo awucabangi kanjalo kwaba sePhilip 2 verse 14 no-15 yenzani konke ngongakhonona nongangabazi ukuze nibe ngabangasolekile nabangenacala abantwana bakaNkulunkulu abangenasici ikuphi ngokaNkulunkulu esimele ukwenza ngaphandle kokukhonona kumbe konke ngokungakhonona manje futhi kungani simele ukwenza zonke izinto ngaleyo ndlela ukuze nibe ngabangasolekiyo nabangenacala abantwana bakaNkulunkulu abangenasici ngakho namhlanje ake sibambe isambulo ndawo noma ngabe into zibanzima kanjani noma ngabe zibukeka ziunfair kanjani yima ukukhonona nokukhalaza yima ukuphikisana qhubeka khona izinto zinjalo hlabele phambili ungakhonona ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje le devotion fresh ungayithola nge WhatsApp inombolo yethu ithi 0677060077 kanti ithi jaqa kwi Facebook page yethu izwi elifresh.